Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण
Krishna, Krishna.